Yeah, what up? It's your boy Calligraph Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KETC collaboration, ladies and gentlemen.
Yeah, mambo vipi wadime bidi ni come slow. Apo vipi dadu shachi zina sample. Bado mziki na piga jizi na town flows. Na kakaza bigi ojige you niggas don't know. Mimwalimu za watoto wa lam. Na ma MCs wote wako soko wa ram. Kimbia mbio usipo minda chomo wa ganju. Msodoki ni young killer mini boko wa ram. Na mbona nyamini rumors na nina roo ya chuma. Bonga mbaya leo kesho mgongo dotani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizi ni shafuma ji. Paska mavictus manishi nura au sumali. Na tuna lead top chef on the jam.
Say what?
Thank God for blessing a man. So, ebu tulia I perform ni tight. So better put them hands up when I'm on this mic. Papa Jones.
I feel the shine high. Ah, every time we are staying. I feel the shine up. You know how we do. I feel the shine up. Every time we are staying.
Kwenu imepenya, msifate mimi, fata sheria jinsi nasema hapa Calligraph Jones, hapa msodoki is crazy. Umlu unakwenda nao mtu mzima la naitwa baby. Maybe, umbo sindano, mwili ujakuwa ila pesa inongea. Zede mzaramo, woto najua msimamo ya Mungu. Yule anemtaka ndo anamchukua. Nilikuwa mtoto michano ndo lonfanya nkakua. Sasa miaka 55 huri nani mbili nshereke. Japo baba yangu mrinzi kwenye nyumba pereje. Kweli ndo huo mzee ukikatani uzushi wa kugombania nguo huku mezaliwa uchi. Najua lipotoka bali na kwenda na sijachoka na nyosha nilowa kuta sona upya washa dondoka. Wanajuta sasa nasota upya hawa kustuka. Alikuwa nyufa sasa kuta umenguka mziku umekufa.
I feel the shine high. Ah, every time we stay here. I feel the shine up. Ah, you know how we do. I feel the shine up. Ah, every time we stay here. I feel the shine.
The 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. But I'm big, I'm korofi, in case a drug would out, tiko labo na young killer, I'm so low.
Nisha kosea sana, ila kujifunza ndo sikomi. Loni merudi kupari with Calligraph, my homie. Yeah, UG Kampala kote na penya, waki celebrate kwa rabat zimu kwa kakea.
I'm coming through where the heat is about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella.
Young killer, but change your flow, mister. Ndo maneno zushi na yoyasikia na Paul Peter. Ila na go kisha, na wacha kishanga kwenye matao. Kiona weekend moja na show tisa.
I call the shot up.